This one music, the core.
BM Records, Africa, Wagon. The Das up and next.
The Das on the beat. Rap on that.
I'm a eta chiva nyonga.
Skazin international, what's that muna?
Lansenda, Max J.
Africa. Rap on that, if I put a bachi muela. Max J, na skaz to a wela. Never send a chimuela. Alei, bujoy.
Ulatala mama nyola ipusha. Kutwalila kabusha Kwanza na kito teli toli Kwa pisa na mafamfu wa itoli
Kwa ni machitovu vika tutushe A, E, I, O
Mata hefa nisini vanani A, E, I, O
Ulibana valo ulila Upeme vintu vatulo
Atikati mama ngani pomo Itanase na mosafa na loko
Aiza bruto alila lila Chamu kafia, chamu pemesha
Kena kukufuma bola na okosa In the game na kuwela chawa posa
Rapun nati wapitawa chimwela Matise na skazi tuwa wela Ileva senda a chimwela Alei pushoyu
Ulatala mama njola ipusha Yama nashi ya kutwali la kawusha Kwanza na kitu ateli tori Kwa pisa na mafamfu wa itoli
Kwa ni machitovu vika tutushe A, E, I, O Baba mapu Patari parisha la kapu
Kwa wapangula pina ngana mumapa Kwa isanga patapu na mwaka
Nukufika natufika Nishita watu mfapu
Kwa parwenda tutampa na wacha Maisha kupepeka ono macha
Wapunda tibapu taba chimwela Matise na skazi tuwa wela Ileva senda a chimwela Alei pushoyu
Ulatala mama njola ipusha
Kale matwala kama sangoko Kene type, mebe kama sangoko Hamisa bo waingira tako
Pick up challenge ni nani Jelasi fimana fiamuluani Mwoka plena ifopa ni nani Chilinda ipusha Satana
Pala skuti wabo sangemboa Kuruisho kupepe kangemboa
Kulalila kwa mutengenga mwina Kuipomba takuriwa kula mwina
Kapunda tibapu tabachi mwela Matise na skazi tuwa wela
Music the
Italia, Vitas on the beat.